Uke wazibuza ukuthi kungani kumele ulinde imigqa emide ebhange? Asisekho isidingo salokhu. Nge-Smartbank app, konke kusemakhalekhukhwini wakho. Ukudlulisa imali, ukukhokha izikweletu, ngisho nokulondoloza imali yakho. Konke kulula. Yiba nokuthula kwengqondo ngoba wena ophethe izimali zakho. Smartbank, indlela entsha yokuphila.